wakugumbia misolo balazo kutiao lwa government okulemeza wo musolo gwa butundu butano kubuli kikumi kunsimbi ezijibwayo mu nkola ya mobile money. Ekyaliidde gavumenti okusala wo okulemeza wo musolo guno mwaka goliye mbalira 2026 2027 nga omusolo gwe gumu guline ku nusu gwe gumu guline ku simu ziseleze ziletebwa wano munda mu ggwanga. Kati wano bagamba nti okulemeza wo musolo guno kyandikosa enkola ya mobile money kusana abantu okwongera okugula amasimu gasereza ekintu ekiyinza okutaataganya enkola ya digito ng'eno ensi yonna kati kwetambulira. Okusinziira ku Aloysius Kitengo omukugumbya emisolo okuva mu kitongole kyobwannakyewa ekya CRT mu Uganda agamba nti emisolo ekika kino gikalubiriza bannayuganda bangi okwegulira amasimu gasereza. Onayongerako nti omusolo gw'ebitundu 12 ku buli 10 ogwaleeteddwa ku data n'omusolo ogwaleeteddwa ku internet nagwo gwandiremesa bannayuganda okwongera okukozesa enkola ez'omutimbagano.